Pizza, que es mandan ya studio. Wasanichi kukini tumeiva. 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 Maana tunasema
wasanichi kukizi tumeiva. Hey. Tumekam na mishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Papanu wanasema tuko sawa. Hey. Koma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva.
Hey. Yeah, wasanichi kukizi tumekam. Laundi tunasema simchezo. Simchezo, simchezo, siyo jokes. Latis tumefanya tumeiva. Industry ya music tumengia. Toka east to west taivisha. Toka north to south taivisha. Tutaban, tutaban, tutaban. Ili wajue hatu cheki nao. Hiki kipaji tulipona mwenyezi. Ndoma ana tunawika na kusema. Ndoma ana tunawika na kusema.
Wasanichi bukizi tumeiva. Hey. Tumekam, tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Kama zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey.
Wake up, wake up, wake up. Usilale. Wasanichi bukizi muko wapi?
Muko ha.
Muko wapi?
Muko ha.
Mandulu kiasi wasiki. Mandulu kiasi wasiki. Wasikie tuko pitch, tuko poa. Tuko dele, tuko tayali. Kuwa tetemesha, kuwa elimisha. Kuwa shika, na maana tunawika na kusema.
Wasanichi bukizi tumeiva. Hey. Tumekam, tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Mafanu hey. Wanasema tuko sawa. Ngoma hey. Zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva.
Hey. Maswali twauliza tujibiwe. Mbona chifu kizi hatupewi mweke.
Kwani tunaweza pia tutaweza.
Sio kila siku eti tuko down. Tuko down, tuko down, tuko down. Pia sisi tunaweza kuwa juu. Tuwe juu, tuwe juu, tuwe juu. Tena na tuwike. Ndo mtuwe chifu kizi tumeiva. Ndo maana tunawika na kusema. Doma ana tunawika na kusema.
Wasanichi bukizi tumeiva. Hey. Tumekam, tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Goma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Wasanichi bukizi tumeiva. Hey. Tumekam, tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Goma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Wasanichi bukizi tumeiva. Hey. Tumekam, tumekam na vishindo. Hey. Kila kitu tukifanya kinaiva. Hey. Mafanu wanasema tuko sawa. Hey. Goma zetu wanasema zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey. Zimeiva, zimeiva, zimeiva. Hey.